Yesu nango kulaga ntisimye saba mu moyo gwange mujiwe mu amalala erinnya lya Yesu wakiri wabeyo lukumi olulitegeera munze mpereddwa ensigo nno nange sizikweke mu nsuwa azimpa ddaala ze lugendo luwanvu jagala akomewo nga naziba za mu nnyinja nogabirimba saakimanya nti kwali kulya kimu kya kumi kyekyali kisibye kitange n'ennyabo nali muto ne bwe nanditegedde ku olwo nandikozeewo ki nanywa omululuuza n'empulira nga guntamye bijanjaalo n'ebiwooma ku ssekukulu yi tebasalira musango bakulu naye obwavu bwaluma kitange n'ennyabo olwaleero nze ke nkitegedde nja kukiwanga ekimu ky'ekkumi nkimalawo ekyali kyasiba kitange n'ennyabo nkimalawo
ndayira endagaano ne Yesu
nkimalawo ekibadde ekikutta obudde nkimalawo okuluma
ndayira endagaano ne Yesu
nkimalawo kwali kulya kimu kya kkumi nkimalawo
ndayira endagaano ne Yesu
nkimalawo ekyali kinnemeza okufuna nkimalawo baba
ndayira endagaano ne Yesu nkimalawo
ekyekkumi nga wasazeewo okukiwa gwe wammenseene kwanguyira nnyo wasoma oba tewasoma oyogera ng'abooyagala bo ne bakyusa olulimi ekimu ekyekkumi kisembeza amagi ku mmeeza nga bw'oyoya ekibumba basala nte bicupa by'amazzi ebya minirowoota ebinene ne babireeta gy'oli ekimu ekyekkumi kikukuba ripeeya akazigo ng'agy'oyitira owunya kaloosa kituma n'ebaawolola okutambula ng'omunene nga bakuwujja ekimu ekyekkumi kizimbira mu budde ennyumba n'emmotoka n'ekikusizaamu mu myezi obwezi kikufaananya ng'eyakola edda n'omala ensimbi ekimu ekyekkumi kigoba kawawa ku bbaawo obumpowooka obusembereeyi kimukwata amaaso n'agateeka ku ggwa amaluswamira muganda ekimu ekyekkumi kitengula omuzungu omutima n'awamatuka e bulaaya n'akunoonya n'olinnya ennyonyi yo nga yagisasudde ogenda ate n'obutuuzi obufunye ekimu ekyekkumi kizimbya baalirwana emitima nga bakasitoma abagula wuwo kikuyisa omulogo nga ne bwe baleeta emizimu tegikukwata nkimalawo ekyali kyasiba kitange n'ennyabo nkimalawo
ndayira endagaano ne Yesu
nkimalawo ekibadde ekikutta obudde nkimalawo okuluma
ndayira endagaano ne Yesu
nkimalawo kwali kulya kimu kya kkumi nkimalawo
ndayira endagaano ne Yesu
nkimalawo ekyali kinnemeza okufuna nkimalawo baba
ndayira endagaano ne Yesu
nkimalawo kantuusa okusaasira abambi eri abo be babbyeko ensimbi ekimu ekyekkumi mukituma baani abantu tebeesigwanga n'abasinga obubbi eyo bantu ba mu nnyumba kitalo naffe tunyoleddwa soole naye kuno okubeera okuyiga bw'ofuna olukumi weetuukira ojjeko ekikumi okiwe katonda ku mutwalo olukumi era ne bwe zibeera ennyingi ekimu ekyekkumi okijjukiranga ezo ze ssente ezijja zeebazaamu n'ofuna enjogera ennyangu y'ensigo ekimu ekyekkumi ebirungi byakyo birabye naye nno n'ebibi kirina byondo bw'ogaana okukiwa kiyinza okuvaako olumbe ne lw'okutwala abaaba mu abaakalokoka mu nsonyiwe ennyo ŋŋambye ekimu ekyekkumi muzze bulyambwa musome emmala kisatu olunyiriri olw'omusanvu bayibo bwegamba ekimu ekyekkumi kikoli mu ddala ery'eggwanga kireeta olutalo ne kireeta n'obwavu endwadde enkambwe ezitamanyiddwa gye zaavanga n'enjala akwegasse bwe weeyita omugezi ate n'ogattako amalala ng'ofunye ssente y'ensibuko y'okubula enduulu bwe bakuwaanako ne weeyita omuzira ng'ogenze tekikaabizza maziga nsega zikooka n'opapa embuzi n'ozitwala ne balya omulogo n'akusaba miliyoni ana okuwona ate n'ekireeta emizimu kisumulula amasimu nga buli akubyabika emmotoka ziweddewo ennyumba zikutta omuliro abaana ku ssomero ab'amabanka bazze ku ssimu n'osigala kuwuuna kitabula obwongo n'ekikwogeza ng'omulalu kyoba eyansabira ono ye yaleese emizimu n'obizzaayo nga teggwe wabireese wennyini olibiddizaani Luvanyuma nyo ngo wongo webu tola magezi Tiwama Yesu ya njagala nyo Namuleka antia awono we wavudoru talo kusasulanga Njokete binji nyo kakati echisingo bukuru Ojukiranga mukama katonda woye uyo Akuwama nyoko kunganyizo bugaga Mulinya lya Yesu echama chaba singo kutegere chimuche kumi Kubala rupia Chimala o echali chasiba chitange ne nyabo chimala o
ndayire ndagano ne Yesu
chimala o echibadde chikuto budde chimala o kulumu
ndayire ndagano ne Yesu
chimala o kwali kulya chimwe cha 10 chimala o
ndayire ndagano ne Yesu
chimala o echali chinemezo kufuna chimala o baba
ndayire ndagano ne Yesu
chimala o echali chasiba chitange ne nyabo chimala o
ndayire ndagano ne Yesu
chimala o echibadde chikuto budde chimala o
Ndayire ndagano ne Yesu
chimala o kwali kulya chimwe cha 10 chimala o
ndayire ndagano ne Yesu
chimala o echali chinemezo kufuna chimala o baba
ndayire ndagano ne Yesu
chimala o